jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo kaalmada hay'ado yaa baydhaba ka qabtay barnaamij muhiim ah ee isgaarsiinta bulshada iyo wacyigelinta isbeddelka cimilada. Barnaamijkan ayaa waliba hormuud ku hayaa midowga ardayda jaamacadda Koonfurta Soomaaliya kaasoo lanta u baraya muddo lama maalmood ah si yognaga danga wacyigeliyaala deegaanka oo ku dhex jaranga waana la ku sharxuliyaa xano ku mid ah iskuulada magaalada Baydhabo si yoon ugu gudbiyanga aqoontiyo cilmiga ardayda kala xano ku mid ah ardaydu ku faa'iideystay tobarku iyo ku sheekeynga waliyaway ku faa'iideysidanga muddada uu sadareeray tobarka waliban iyo mahadnaqeena maamulka jaamacadda oo qaban qaabiyay tobarku nga
magacay may balaray Muxtar Wardare Hassan oo aan hukoomada ardayda dhakadaas Baydhabo Primary and Secondary School khaasatan class 9 marka geeka mayba hanba watay seminar nin biiday jaamacadda Koonfurta Soomaaliya marka ciwaanka soo ka saabsanay climate change ee cimilada sidii aan isbedelaas marka maynu ku faa'inay waxyaabo badan oo ma aragnay deegaanka ina noolan taro ee ma aragnay dhartayna eed walan ka taraas marka mayba lanaa jaamacadda Koonfurta Soomaaliya
ano magaalada Asliis Ibrahim oo kimid ah arday isku beelo Primary Secondary School oo geeka hanbogtii ee madaxyaalka jaamacadda Koonfurta runtii oo geeka nimbiyaasi seminar oo nin qabtay ee isbeddelka cimilada runtii taasina idan ka faraxsanno maadaama waxa uu farbado oo yaacno u ogeynayeen faa'iido taasina idan farxad nigaato may basiin hada maantii idan ma haysin
ano magaalada Eero Barwaaqo Deero Maxamed oo ku socda iskuulka Baydhabo Primary Secondary School oo ay ardayda siidadkii oo rajeeyay intii 9 gudbaan ee geek waliba gabalkan oo nin gacsa u meel oo meel raayn in inta ay barnaamij in ku sameeyna madaxda ku socdaan ee jaamacadda Koonfurta oo gabalkan waliba in qowday barnaamij oo climate change sida imilada isbedelaas ee waliba ku maxadaynaa ee diyeed oo ku faa'iideen badan oo kulankaasna ka faraxsanna ee madaxda Koonfurta ee jaamacadda Koonfurta la balana mahadsantiin dhamaantiin
magacaymay balareey mahad saakooney meega gudoomiye iskuul macruuf geek waliba isoo kan in booday ama kulan seminar aan qowday jaamacadda Koonfurta Soomaaliya kula seminarkaas oo aan gaajin yahay isbeddelada imilada iyo saas oo kale dhiirigelin ardayda la sameeyay markii uu ku weynay uni ardayda may waa climate change weli ku yidhan faa'iideen laakiin hadda ma aaminsanaan tii wal badan ku sheegay korna ama dadku la doodo korna runtii aqoontaas may basaan leen tii uu kororsan jaamacadda Koonfurta sababange may balena idiyada ma santing ceasing oo haneen tuition ama soo kanaan ka booteen iyo waqti uu roonisayne ka booteen may basaan idiyada ma santing may rajay doonayeen intii uu walaalta ku sii dambeey ona kumidana bahda jaamacadda Koonfurta oo kumidana rajayna ay baa sanlaan idiin ma santin
bismillaah magacaygu waa sabrina wees cilmi waxa kamid ardayda wax ka barato iskoolka macruuf waxa maanta seminar noo qabtay jaamacadda Koonfurta Soomaaliya taas oo seminarkaas uu ku saabsanaa cimilada iyo isbeddelkeeda aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wax badan aan ka faa'idnay maamulka jaamacadda oo madcelinina